Mar. Serious. Don't take gas, people fast and furious. Mi genje sana nikunezo liza Julius. Skia, ati fast and furious. Ati ha foot on the gas pedal fast and furious. Ni genje sana nikunezo liza Julius. Stone face atu cheke tuko serious. Sin my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, come on titanium. Foot on the gas pedal, fast and furious. Nigenja sana, nigo nezauliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head, but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium. Nichokoze ndo tajua sijatulia. Utakula mistari ukiyapwe tulia. Album ina drop lini, mafans wako curious. Sina mula piga simu moja seniors. Money many cups, ha, they call me genius. MR, fly at the Trinidad. If you do me good, yeah, do you right. If you do me wrong, kama kawa, yeah, do you bad. Time to get serious. Gang yangu imevunja. Hi, tunakunja ngama gunga. Got the pro max, unajua si uvuma. Nikona pen, book, na ruler. Twende right, left, wana nita crowd mover. Nimesunda, stuna sema nimesunda. Baby girl, twende home. Masane kukuni. On the gas pedal, fast and furious. Nigenje sana, nigo neza uleza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head, but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish, na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal, fast and furious. Nigenja sana, nigo neza uleza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head, but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish, na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium.
Kama ni madoga, tunapiga style various. Na flow kama maji, utadhani mini Aquarius. Mambo tumeona kwa grand zao, si scarier. Niko 34, natembea nika niko area. Beef, tunakula hapa na ku vegetarian. Weni jibo, nabonga kama Marian. Kasi bling, hapo dongi kama anyone. Kasi bling, hapo dongi kama video nyenye mnadu. Tulisha duni nini kona kukopiwa. Sister do ground tumesikika sana. Hadi maju dance on a confirm. Kona utadus bongi sana siko tipsy. Mini gym chezo na cheza ni risky. Sezi breeze one flow badilishi. Tutai kill cheza chini cheza nichi kwa rap we begin.
Sikia sikuwa ubaya dump site iko chini. Denzel keti chini na usikize kwa makini. Ukipata ii tena utambia mam nini. Backbencha na mkata kakwencha. Ni supu tunachemsha mapit tunageuzwa. Na mistari zako bado zeza geuzwa. Ni serious, pikia Joffrey musirious. Na park partner nike vas kwa mkia. Niko na idea si beef bandia. Niki drop, wanasikia kulia. Ata zina mambo sezi kumazia karia. Wana kuitachi, watia jona kusikia. Siwe ni bad, acha tuongeze gear. Creative kwa mic, mzoefu kwa mic. Insight, zina pandas numbers, don't lie. Pedal fast and furious. Nigenja sana niko neza uliza Julius. Stone face start to check it tuko serious. Seen my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium.